DJ. Let's get a one more time. Let's go. You know what it is when you hear this. We the team. D-O-B-E boys.
Hela kalandanya.
Yes, come on. Music promotion.
Cast beats on the one.
Chambaso. Bafuila kuli. Yat kama na papa. Natakulifia tabe machilateka papa mboko bomfila.
Taile kele shanga mfwecha so. Chava dog boys chamba so. Let's go boys kwa chamba so. Apa tumfu finger chali la so.
Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Na papa. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Chapaf.
Chef ya pena, na iwa kumfo chifile wa pena. Danyu wa kielo file wa denya. Pokosi ya file wa ipenya. Walanga tewa kuata size. Taufuwa ya kumfo advice.
Isen, tefili la buino kunwala. Tumone kaso kunwala kunwala. Batumu danso ni masu. Tita tuipasa na buino pamwela lasu. Ukakukule, ofa feslo kani vayima. Bala ipasa maka maka vayina. Bafuila kuli, iati kama na papa. Natakulifia tabe machila teka papa mboko bomfila.
Taile kele shanga mfwecha so. Chava dog boys chamba so. Netu bose kwa chamba so. Apa tumfu finger chali la so.
Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Na papa. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Chapaf.
Sanako, uleta likande kusanako. Ipusha baba ko since day one. Na vene vangu mwenye mawani.
Tabatele la baku Kalole la mfula pe bambu Papa, anajali sambu Sabafana bama TV na paka mbu
Musiki twimba te akwa ta limit. Fula waipa sananguni wami.
Kufafe beats kula tonchong kanya. Mwena kumahite otu akong kanya. Bafuila kuli Iyati kama na papa. Natakulifia tabe machila teka papa mboko bomfila.
Taile kele shanga mfwecha so. Chava dog boys chamba so. Netu bose kwa chamba so. Apa tumfu finger chali la so.
Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Na papa. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Hechiri la kwefya so. Hech, hech, hech. Chapaf.
Let's get one more time, let's go. I get you no dealings. Mr. Venon, Mr. Putis, Chadek Kazala, One Con, Boss Dog,
Chem Chem Mining, Access, Elias, El Shan, Big Boy, El Hanot,
Bugatti Baba Luansha,
Ikazanda, My Commander Patel,
Yeah, yeah,
Big Primo,
Don Kapanula,
King T, Tupo Center,
West Go Pala,
Boss Chidea. Chapaf, hela kalandanya. Hey.
Music promotion. Alidola, cheese mento. Frank Sangat, Anouds, Bossab Sab, DJ Tunch. Let's go, the boys said we're big gang.